Oina meterere mi kwe mati kewa Todo kayore ni hoya na mani monene Todo aruti eshta ya kuma mbiri Na nene soe ni kodo
Eshbe Mungu baba
Hajawai ni sare ata kukiwa genje aje
baba
Atashinda hata nikishindwa na mambo
baba
Hajawai ni sare hata kukiwa genje aje
baba
Atashinda hata nikishindwa na mambo
Ajai change, leo jana na tomorrow Tushahidi shugali chumvi na tudoro Sana ni pa plenty, aje sa tuboro Na shingo Shingo ni togoro from my body Na invest wogoro ni me learn so much And I am willing zaidi hata swimo shallow Bado huza mapia uko by my side I mean who shall I fear false prophets Wana uza na scare Na scare wana guza mabea hey, hey.
Mungu bana Tafadhali nipe nguvu sana
Wana meterere ni kwe matige wa todo Kayore ni hoya na mani monene todo Aruti
Hajawai ni sare hata kukiwa genje aje
baba
Atashinda hata nikishindwa na mambo
baba
Hajawai ni sare hata kukiwa genje aje
baba
Atashinda hata nikishindwa na mambo
Just same Tafikisha kama poster Reason behind me na daily ni na prosper Tokia leo nataka convo na wewe Nimezungu kwa na mabonzo na mwewe I'm sorry Staying your charge in a minute
sorry.
I When you charge na mini excuse to Ni ukweli and a minute Jikoni was empty sufuria ikolea Tumbo empty tulidoze na matears I mean Sai tunachears God is good tunaikula na mapears Na mastingo za bonas I was tainted Na mashimo kaha donut I'm sorry Nishaiku doubt kaha Thomas Was bad I mean saini mepona na benkiko Umeseti makoma
Ona meterere ni kwe matige wa todo Kayore ni hoya na mani monene todo Aruti le sira eri kuma misiri Na nene joe ne kodu tanasio si
Hajawai ni sare hata kukiwa genje aje
baba
Atashinda hata nikishindwa na mambo
baba
Hajawai ni sare hata kukiwa genje aje
baba
Atashinda hata nikishindwa na mambo
Ona meterere ni kwe matike wa
todo
Kayore ni hoya na mani monene
todo Aruti resira eri kuma misiri Na nene joe ne koduta na siyo siri Baba
Hajawai ni sare hata kukiwa genje aje
Baba
Atashinda hata nikishindwa na mambo
Baba
Hajawai ni sare hata kukiwa genje aje
Baba
Atashinda hata nikishindwa na mambo
Atashinda hata nikishindwa na mambo
Eish, fam. You killed this one.